nɔnɔmetata enyilia. Samuel ɖevi la le Mawu ƒe me. Esime Samuel ganye ɖevi la, hawa tsɔe na Mawu. Ekɔe yina nunɔlagã Eli le Shilo bena wòanɔ egbɔ. Eli fia Samuel ale si wòasubɔ Mawue. Viŋutsuvi eve nɔ Eli si. Wonye Mawu nunɔlawo gake wonye ŋutaselawo. Eya ta Mawu dzudzɔ nuƒoƒo na eƒe dukɔ to Mawu nunɔlawo dzi. Gbe ɖeka zame esi Samuel mlɔ anyi ɖe Mawu ƒe ame la, Mawu yɔ Samuel ŋkɔ enumake. Samuel si du yi ɖe Eli gbɔ gblɔ bena, nyee nye si wòe yɔm. Gake Eli gblɔ bena, nye me yɔ o. Yi ɖa mlɔ anyi. Nu sia dzɔzi gbɔzi etɔ sɔŋ. Eli nya azɔ bena anye Mawue le Samuel yɔm. Eya ta Eli gblɔ na Samuel bena, woatɔ agblɔ na Mawu be ƒo nu aƒetɔ wo dɔla le to ɖom. Mawu ƒo nu na Samuel zi geɖe eye wova zu nyagblɔɖila gã kple Rola le Israel.